Kubuhlungu ukuthi kubiza ukuba izizwe iphakamise ikhali ngokombutho wezwe ukuze zilivikele. Kodwa kunjalo nje, ikhona ekwenzayo. Futhi imphumela yokuthumela amabutho ibuhlungu ngoba kuba nabalimalayo nabashonayo. Kuba nokufa nobuhlungu ndawo zombili ngokwenyama nangomuzwa wenhliziyo emotionally. Siselapho, angibingelele ngamukele engosini yethu eFresh. Elamegama ngeNgosimondo PT wakangema. Ongumlomo kaBenedict weChristianity Works. Kuyimvamisa ukuthi lonke izwe emhlabeni wonke livamise ukuba nosuku oluyiqophela lona lokukhumbula amaqhawe azinikele. Namhlanje nje, usuku lwesikhumbuzo kulaseMelika, la khona abantu baseMelika benza ncimishi okunjengalokhu. Isikhumbuzo siyaba yitshe okuqoshwe kulo kusengaba losuku oluthile. Namhlanje ngolamaMelika na, la khona ekhumbula abenze umnikelo egameni lesizwe. Kuba into la khona sonke sibeka amehlo kuyo okwesikhashana phakathi kwabo ubutasa bempilo ngenhloso nje yokukhumbula lokho. Ongakho lengxenye yesahluko seyibhalo kuyenza ibe ngehlaba omxhwele. Izenzo 10 verse 1 kuya ku-4. Kwakukhona eKesaria indoda ethile ogama layo lalungikhona leyo einduna yekhulu yebutho elithiwa elase-Italy. Wayengumuntu okholwayo nowesaba uNkulunkulu kanye nendlu yakhe yonke. Abela abantu abampofu iziphe eziningi ekhuleka uNkulunkulu njalo njalo. Wabona ngokusobala emboneni ingelosi kaNkulunkulu ingena kuye kungathi ngehora lesishiyagalolunye lemini ithi, Corneliyu. Wayigqolozela enokwesaba wathi, kwenze njani Nkosi? Yathi kuye, imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. UKhoneliyu kwabe kuyindoda enobuNkulunkulu kakhulu, indoda enhle emsebenzi yayo yokuyinikela ngemikhuleko nokupha abampofu kwabe kunyukele kwayisikhumbuzo phambi kaNkulunkulu. Isikhumbuzo into uNkulunkulu ayiqaphela yiyo kanye leyo, into uNkulunkulu ayikhumbula wayipha amehlo kukho konke lokhu abematasa ngakho wabuka lesi sikhumbuzo. Kwesinye isikhathi uma sesiyinikela ekhonzeni uNkulunkulu nabantu bakhe, kuye kube sengathi akekho obonayo, akekho oqondayo okukubiza khona kunye nobuhlungu bakho. Ayikho into sanhlobo engasibekela iqiniso ngoba imikhuleko yakho nokwabela kwakho abampofu izipho kwenyukile kwaba isikhumbuzo emehlweni kaNkulunkulu. Yilo kanye izwe likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje. Ungakwazi ukuba usithinte kwinombolo ye-WhatsApp ethi 067 706 0077. Angibonge.